radio yacu. Amakuru avugwa ku karere mu gihe hashize imyaka ibiri umwami w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa atanze aracyari impari aho ikiziga ciwe kizoshingurwa. Ivyo ari byo byose umuvugizi w'umwami Boniface Benzinge aremeza ko kugitwara mu Rwanda bitari muri gahunda. Yaganiriye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Turacyari muri process zimwe imwe ntibirarangira, ariko kuwa gatandatu ushize niho twagize habonetse umwanya wo kugira ngo abashaka kumusezeraho baze kumureba muri funeral home ya Vienna. Niwe washyinguwe muri iki gihe provisoirement kuzamutabaza. Ntiturabyemeza neza igihe. Ejo habaye misa nanone muri Saint Athanasius ahantu yajya agasengera, basoma misa mu kilatini nk'uko babigiraga mu Rwanda, ni nacyo cyatumye bahakunda. Akaba yarabaye muri iyo kiliziya imyaka 25. Ejo bamugiriye seremoni za nyuma, misa yasomwe n'abapadiri batatu kandi misa nkuru, bamusezeraho. Haje n'abakristu benshi basenganaga nawe kuko n'abantu bari barabaye inshuti. Kuwa gatandatu utaha itariki 5 nanone niwo munsi wa nyuma wo kumusezeraho. Abatigeze baza bashobora kuzaza kumusezeraho kuri uwo munsi. Nanone bizabera kuri muri Vienna, nanone muri funeral home.
Abo bapadiri basomye misa mu kilatini hari abaturutse mu Rwanda bari barimo?
Oya, na bintu uko ari ni batatu ni n'abazungu. Ariko hari undi musenyeri wo mu Rwanda w'i Kabgayi wari waraje, yari ahari nawe muri iyo misa. Ndetse na pastore Ezra Mpyisi nawe wari waraje avuye mu Rwanda nawe yari ahari, baje kumusezeraho.
Ubu rero mwavuze yuko gutabariza umugogo w'umwami mutarafata icyemezo, muri mu mishyikirano se na Leta y'u Rwanda kugira ngo mufatanye noneho mumenye uko umugogo w'umwami uzatabarizwa naho uzatabarizwa?
Ntituremeza neza aho uzatabarizwa, ariko ubwacu twebwe kutabarizwa mu Rwanda ntabwo tuzabikora naho baba babishaka. Ariko igihe nkuriye ntangiye nk'umuvugizi w'umwami, nabasobanuriye ko ngomba gukurikiza icyifuzo yavuze kiriho kandi gikwiriye kubahirizwa, kandi no mu muco no mu mategeko ndetse ya Leta, kugira ngo icyo iryo ijambo rya nyuma ry'umuntu bakurikiza ikintu yivugiye ubwe. Naho ibyifuzo bazana ubu ngubu ntabwo twabifata ngo tubinyuranye n'igitekerezo yari afite. Ndabona icyo gitekerezo cyo kugira ngo tujye kumushyingura mu Rwanda nibwira ko kitariho rwose.
Yaba yarabasobanuriye impamvu atifuza ko umugogo we ujya mu Rwanda?
Ibyo babigize kenshi bashatse. Kagame akiri vice president niwe waje kumusaba kugira ngo atahe, ariko akavuga ngo akuriye gutaha ngo nk'abandi Banyarwanda. Ibyo yarabisobanuye kandi yanabibwiye Kagame ubwo ati icya mbere binyuranije na constitution y'Ababiligi babasigiye kandi ariyo mukigenderaho. Ntabwo yigeze igira amendment, kuko muri iyo constitution yacaga umwami igaca n'umwami Kigeli wa gatanu. Ati sinshobora kuza ngo nkore binyuranye na constitution y'igihugu. Ati icyo gihe baba bafite uburenganzira bwo kunkoraho icyo bashaka cyose, kuko nabanyuranije n'umuco w'igihugu na constitution mugenderaho. Yamubwiye impamvu ze zose ndetse n'ibaruwa, harimo ingingo nyinshi zose nacyo bakurikije. Agiye ahubwo yaravuze ngo umwami Kigeli wa gatanu yaze gutaha ngo kereka abonye red carpet, binyuranye n'amagambo twari twavuganye.
None rero ubu
bakomeje no kongera kohereza ambasaderi nk'inshuro zindi zigeze kuri eshatu, ariko iteka bakazana igitekerezo gishya.
Ariko se none
babikoze n'ubu ngubu?
Yego.
Pastor Ezra Mpyisi yari yaje nanone kubimubwira, aramubwira ati ibyo navuze mbere ntabwo ntacyo mpindura, bakwiriye kubanza bakabisubisa.
Chancellor w'umwami ukaba n'umuvugizi w'umwami Benzinge Boniface, ndabashimiye.
Murakoze nawe kubi.